kuma mhlabe ngaba manje baba wami usekhona baba mhlabe ngaba manje Hiti baba wami usekhona baba mhlabe ngaba manje Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Isengiphenduka umnumzane ngimani sengithwele usizi lwasekhaya baba Baba wami, mhlabe ngaba usekhona, mhlabe ngaba kushini. Ngikuthule. Ngibuka abantu abanoyise, bexhaphaza ubaba babo, ngifisa ukuba yibo. Baba wami, mhlabe ngaba usekhona, ngaba kushini. Hiti baba wami, mhlampu usekhona ngaba kunje Sengiphenduka umnumzane ngimani Sengiphethe usizi lwasekhaya baba Sengiphenduka umnumzane ngimani Sengiphethe usizi lwasekhaya baba
Oh baba bethu basishiyana ubunzima bodwa Oh baba Oh baba bethu basishiyana inkinga zodwa Oh baba Bambo baba bethu basishiyana inkinga zodwa Oh baba bethu Singathina imvelo wamntana Oh singathina imvelo wamntana Singathina imvelo wamntana Ngobaba bethu basishiyana ubunzima bodwa Ngobaba
Baba wami tu
basishiyana ubunzima
bodwa ngaba kunje
Oh baba
Baba wami
basishiyana inkinga zodwa
ngaba kunje
Oh baba
Hiti baba wami tu
basishiyana inkinga
zodwa ngaba kunje
Oh baba bethu
Isengiphenduka umnumzane